niga nkanjye izayituruka you know I never had shit niyo mambo byuka buri gitondo nkajya guhiga urabizi ko ndi umuhigi nyawe bitch keke black and holly on your beach boy
bakunda kumvuga nkaho bandi wibeshya bitches sunzi he kandi bagize abasazi mwese ubwenge nzigira imbere note niko turi boss wambaye imbode boy urabizi urakenye niko tuvuga kukorera ibiceri izi note nshya ntabwo zakugezeho izakera nazo ntiwazikozeho rwango rwo nyine ni urwufite bro fuck udakora n'akageshi fanite boy yarazengurutse ntiwasangira nanjye ku meza mwenge na maniga yanjye turironda n'abavandimwe bange nabwo ari inzoka ndabizi iyo mbakeneye ko mbabona
kwiyongoza kuri gang iri maso ni fast umukaci dushyingura imbwa kwisaraza kuri mike ni wa tugarura beef gutabura imva bityo ndahagaze ishyari ritubaka ryagira inka basi zitabye mu mutwe sinayi yabyuzuye nabyo guhumurita yahu udahiga ibishwa ipeso nigeraho nta murima wize guhuma gakanya kubyimbura bizi nikaka ubushonje imva wiga mo mani reba yavumbuye ibyanjye nyishetaho bege igapfa
imyaka yose maze ku isi ntacyo narabona ndamutse nkennye nabiba mwese ntacyo ndamira
mwese bicanye amakaragati ntacyo naraguta nshyize amamira ugikaraga kwiruka shwi ntagishya wandusha
imyaka yose maze ku isi ntacyo narabona ndamutse nkennye nabiba mwese ntacyo ndamira
mwese bicanye amakaragati ntacyo naraguta nshyize amamira ugikaraga kwiruka shwi ntagishya wandusha
ikundi yanyu yuzuye utugabo tw'ibihara mwashaje mukira abana sinjo nkubura ipusi niga ababyeyi bawe baravukana sinzigera na rimwe ndeka kubabwira keretse igihe nacitse umunwa turi kurema iby'ahazaza barumuna bacu babona inzira ntitambika keretse ushaka gupfa duwo mu gatinga ndacukura imva ndaza kumuhamba ahumeka imana njye se nkirya mbabarira ibyaha mfite byo ni byinshi nzaguze ndi kukuzimu maci ibibazo byose dufitanye muzakeka ko byarangiye ji unitambika njye ndarimbura sindi nk'abo bakanje baguhereza baza ndigo nubwo ntaye be bankanyirangarama ndi gusarura mbereka miliyoni mu ntoki kuva bavuka ntibarayabona inshuro zose nahaye meri ibihumbi ijana walayi ntabwo nyibara
mu manu za kare ntabyo amapoji mamiga ibishwa wigira nkaho utunze imiya homboyi wabo bararidiya iwanyu ni ngutu ubu ntacyo uriha imifuka irapfumutse ntacyo ugira ipararihaga ni slapu y'inkuba nka ntangura imbwa twiga nyikandaho nshingura sinishi ama nkamugira sipifu dinari tono minumbi amumetse nabi igisimba utazakira bifu kongo ari besi utazagerwa iminsi inoso utavugwa shi geng jakayanda bayanda byuzuza gusa ndi sobu utazasomali nzigama icyiyiti ishumi ngashya naba nyivumbura puta ngata homingi aswici uzanye ububeba ni fasta ndasiba mu bwonko ngata ntabwo nyankango wakozi baba ntabwo imabya popo nzisota naciye n'ipingu ntiguzuze ibyinjira urambe umutwe
imyaka yose maze ku isi ntacyo narabona ndamutse nkennye nabiba mwese ntacyo ndamira
mwese bicanye amakaragati ntacyo naraguta nshyize amamira ugikaraga kwiruka shwi ntagishya wandusha
imyaka yose maze ku isi ntacyo narabona ndamutse nkennye nabiba mwese ntacyo ndamira
mwese bicanye amakaragati ntacyo naraguta nshyize amamira ugikaraga kwiruka shwi ntagishya wandusha